Napokuwa na vugana kula bata kula ujana inapowezekana kula sata na la sana inaposhindikana kesho pia siku sina nilichopoteza na haso mchana usiku maisha kwa tengeneza siishi kwa kugeza siishi kwa kubeza wengi walishegeza na hakuna lichongeza
nasichanga changa hela
nawazumna wachora tukisela
My rules valuable ni design. I don't care about fools or spend them to napo shine. Disappointment zipo, but I never lose hope. I do it for my people and I never gonna stop. But I'm to the top, cause I'm a believer. You mean not stop, good music na deliver. My issue once, you better leave to the fullest. Napo fat a chance, you to me here with the coolest. Work hard, play hard, kama bado kijana. Usiwe sad, fight hard, amini inawezekana. Kama unapumua nyuma yake kuna sababu binadamu kimjua wala hakupitabu ishki bawabu we mtoto wa babu ishki starabu dhambi usifanye thawabu
nasichanga changa hela
nawazumna wachora tukisela
pick up
no kick. Original sniper, root boy, virus, killer, yo, no call yo, shut up, hey, down, wake up, shoot a boy from that place, massive,
man, selector.